Minister Mbezo yabyanjigiriza ku ddaala lya primary Dr. Joyce Moriko Kaduchu yakubiriza abazadde okubeera nga bettanira okuliisa abaana baabwe ku masomero mu kaweefube w'okulaba nga bayizi basoma bulungi mu ggwanga Uganda. Ono ategeeza nti azaafuna lipooti ez'enjawulo nga zimutegeeza nti abazadde tebaliisa abaana baabwe nga bali ku masomero, era bw'atyo n'abakubiriza nti nga bwe batwala obuvunaanyizibwa okuliisa abaana nga bali waka, ke kaseera era beekembe baliise n'abaana baabwe nga bali ku masomero. Dr. Joyce Moriko Kaduchu.
I thank parents and guardians for their sacrifice and supporting the education of their children. However, I encourage parents to provide meals for our children during school days. This will enhance their concentration in class and improve performance. Education is a shared responsibility. On behalf of Ministry of Education and Sports Fraternity, we commit and we pledge to build not just strong schools, but to build strong values, to build strong character and quality education for our country.